Nyamagabe ni bitanu mu ivatiri
ni butare
wakwinje mu karakoa kwa gatike kanone bitanu
200
dore ngunyu
inyabugogo mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga berekeza hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo abantu n'urujya n'uruza muri ibi bihisi yose yitegura kwizihiza umwaka mushya w'2022 ku banyarwanda uhereye ku bageze mu zabukuru harabo biboneka ko babigize nk'ihame gutangira umwaka bari mu miryango yabo uyu musaza yaravuye mu Bugesera yerekeza mu karere ka Gakenke ijwi rya Amerika yamusanze atonze umurongo yagombaga kugurira hitike imwemerera kwerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda
umuryango wanyu usanzwe uri mu rugo hayi ngo rero ni ngombwa ko ngomba kwizihiza umunsi mukuru ndi kumwe na mudamu wanjye
bitabaye uba wumva habura iki muri wowe
eh mba numva bibabaje kuko n'umugore ntabwo yabakinyizera kuri noheli nawe nabaragiye none no kubonane sinje yo sirukumva byaba bitagayitse
ko hari abataye ikizere ko badashobora kubona itike wowe
wowe ndabibona ndabizi nkuko njyewe mba nasenze iyo nasenze mu gitondo imana ibyo nasenze irabinkorera
ijwi rya amerika igera mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga ku masaha yegera saa 8 z'igicamunsi yahabonaga imirongo miremire y'abategereje kugura amatiki ngo bajye gusangira ubunani n'abavandimwe babo mu matsinda abihangiye imirimo yo kurangira abagenzi imodoka buri umwe yashoboraga gushyiraho igiciro cye bitewe n'aho umugenzi yerekeza nko kuva kigali kugera mu karere ka karongi ubusanzwe umugenzi yishyura amafaranga 2,800 y'urugendo aho uyu yabwiraga abagenzi uko ibiciro byo kugerayo bihagaze
urishyura 2,800 asanzwe y'iparoni urumva fata y'igihumbi ku ruhande fata y'igihumbi ku ruhande n'abantu batatu imva impamvu si njyewe sibyo ugiye kubibakorera urambwira ati ni igihumbi cye ku ruhande nanjye turi gusangira na komite mugenzi
uretse ababaga baganirira mu matsinda by'ibiciro by'ingendo bihabanye n'ibyagenwe n'inzego zibishinzwe ijwi rya amerika naryo ryibarije bamwe mu bayoboraga abagenzi uko ibiciro bihagaze
rusizi nangahe mzee
1,200 igihumbi cya mitsingi y'ubunani bwanjye bikaba 3,200
niko muri kubigenza rero
none nta pasika zirimo
gutangirira umwaka mushya mu miryango si umwihariko w'abageze mu zabukuru uyu musore we ijwi rya amerika yahuye nawe inyabugogo yamaze kubona itiki imujyana mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda
nkanjye mbagomba gusanga umuryango basanga inshuti zanjye y'ababyeyi bari kubona umwana umunsi mukuru bakicara bagasangira umunsi mukuru nabo abarishima nkatwe aba ari byiza biri hafi y'umuryango muri gusangira muganira bakoze ati wageze he ushobora kuzagera he ikigali ukuye iki ese bimeze bite nawe mbese urishima
hari n'abagenzi basabaga kwishyura amafaranga 2,500 ku rugendo rw'i Karongi basanzwe barwishyura 2,800 igihabanye n'ibyo amafaranga bishyuraga ababayobora siyo yabaga yanditswe ku itiki y'urugendo hari n'ababuzayo bacira nayo bamira uyu mubyeyi twamusanze yicaye ku muzigo we yarakuye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ategereje kujya gusangira ubunani n'abavandimwe mu karere ka Karongi
umuntu wa nanjye umwese ko nanjye nayo yate nayibuze tike unca menshi kandi nayo mfite
bari kuguca ngahe
bitanu
kugera hehe
Karongi
none biragenda bite rero
nanjye sinzi uko biragenda nategereje ngo ndebe ko wenda hari amatike araboneka nese ndabigenza negrate kuko nta mafaranga mfite ubwo nyine nakundi ubwo baradutumbikira none se nabigenza
babacumbikira hano muri gare se
biri kuncanga nanjye nayo
hari zimwe muri kompanyi zitwarira abagenzi hamwe byageze saa 8 n'igice zarangije kugurisha amatike y'ingendo nka Capital Express yerekeza za Karongi na Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baduhamirije ko itike bari basigaranye ari izo kuri uyu wa gatandatu hagati aho kubera uburyo abantu bari benshi muri gare ya Nyabugogo kandi buri umwe yirwanaho ngo abashe kubona uko ahura n'imiryango ye byari bigoye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bikagira aho bitera impungenge ku bwandu bushobora kuvaho bwiyongera muri ibi bihe hagaragaye virusi yihinduranije izwi nka Omicron
ahubwo nicyo kibazo twagize cyane bw'abantu benshi iki ngiki cyo ntawe kubona abamajansi ntabwo bari kujya babayobora cyangwa abo umuntu bayobora runaka nicyo kibazo ababwira ati isaha niyi mutegereze bino ahubwo nawe twabigize ikibazo impunyaya nyine ni uko bashobora kongera kudushyiraho guma mu karere cyangwa se guma mu rugo kandi uri kubona nta bantu bari kudufasha kugira ngo tubashe kuba twakinda ariko twebwe abashoboye kuko tuzi ingaruka turi kugerageza kwirinda
Zimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 zashyizweho, nta muntu wemereye kwinjira muri bisi atabanje kwerekana ko yikingije mu buryo bwuzuye. Ariko ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitari kubahirizwa inyabugogo, ari naho bamwe bashobora guhera bagira impungenge. Ijwi rya Amerika yahamagaye bwana Anthony Kuramba, ushinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura, ariko ntibyadushobokeye. Bwana Kuramba ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwandikiye. Iyo aza kutwitaba twari kumubaza ikibazo cy'abari kuzamura ibiciro by'ingendo ndetse no ku kibazo cyo kutubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ejo wagira ubusa ijwi rya Amerika. Ichigari.